a disco de América. Radio ya America ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda turi kuri FM 104 nibice bitatu dukurikira kandi kuri Facebook kuri radio yacu VOA no kuri site yacu w'eshatu radio yacu VOA.com muri studio ya karindwi muri kumwe na Jeffrey Mutagoma no mwanya w'ikiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje
kuramutsaba watumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi nk'uko mwabyumvise rero twabatumiriye umuhanzi w'umunyarwanda Benjamin Mugisha uzwi nka The Ben. Iyo ndirimbo duhereho ni indirimbo ye iri muzakunzwe cyane mu minsi yo hambere yitwa I'm in Love cyangwa se wishyize mu kinyarwanda ngo ndi mu rukundo. Uyu muhanzi arategura igitaramo gikomeye kizaba ku bunani i Kigali mu Rwanda, kikazagaragaramo n'abandi bahanzi bo mu Rwanda no mu mahanga. uretse rero kumurika album yenshya no kwizihiza igihamaze muri muzika mu bindi iki gitaramo kigamije harimo kuzirikana urugendo rwa muzika nyarwanda mu myaka 30 ishize n'uruhare rwayo mu kubaka igihugu no gusana imitima ya benshi nyuma ya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Kuhanga bw'ibyuma bambwe ko bataramubona kugeza ubu ngubu baracyamushakisha, ariko tugiye gutangira twakire abanywanyi b'ikiganiro muri sanga kugira ngo mu gihe dutegereje ko aboneka barambwiye yuko abonetse bambwiye ko abonetse ubwo urumva rero ni bya bindi abahanzi rimwe na rimwe baza haciye akanya. Uganda Mugisha Benjamin Kaze mu kiganiro muri sanga hano ku Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
Twari tukubuze rwose, twari dutangiye kwibaza uko turi bubigenze, kandi hano hari abantu banditse ari benshi bategereje kukuvugisha no kubaza iby'iki gitaramo. Usanze rero twahereye kuri imwe mu ndirimbo zawe zo hambere yitwa I'm in Love cyangwa se Ndi mu Rukundo. None tubwire iby'iki gitaramo biteye bite?
Mbere na mbere ndisegura nakerewe na ndi kuri set, hari video turi gukora. Iyi ndirimbo yitwa Mon Coeur izasohoka mu minsi iri imbere. Muri make mwamagaraga ndi kuri set ngira ngo murabyumva ko n'umwuka
more ariko birumvikana. ahubwo twanagushimiye cyane ko watuboneye akanya muri ibi bihe urimo no imirimo myinshi. Wakoze cyane kwigomwa akanya ko kutuganiriza no kugira icyo ubwira abakunzi b'Ijwi rya Amerika n'abakunzi bawe by'umwihariko.
Yego, nta kibazo rwose. Ngiye ku gitaramo rero nk'uko bimbajije. Ni igitaramo kiteguwe neza cyane, ni igitaramo kinini. Twibwira ko gishobora kuba ari mu bitaramo binini bizaba bibayeho mu gihe cy'imyaka myinshi, ndetse gikozwe n'umunyarwanda, gifite concept ya one man show. One man show rero sinzi uko nayivuga mu kinyarwanda, ariko ni igitaramo gisa nk'aho kiyobowe n'umuntu umwe cyangwa kigizwe n'umuntu umwe, ariko nanone kirimo abandi bahanzi, kuko mu by'ukuri umuhanzi wese twakoranye indirimbo mu gihe kuva ku ntangiriro azagaragara kuri stage turi kumwe turirimbira abanyarwanda iyo ndirimbo twakoranye. So nubwo kitwa one man show, mu by'ukuri nanone ni nka festival, kuko kirimo abahanzi benshi bakomeye b'ibitangaza bakoze ibitangaza bitandukanye. Ubwo wakwibaza umubare w'indirimbo maze gukora n'amakolaba zirimo, ubwo wahita ujenaralize ukamenya abahanzi bazaba bakirimo mu by'ukuri ko bangana, ko atari bake kandi batari gito, n'abahanzi banini kandi benshi bakoze ibitangaza bikomeye hirya no hino ku isi, mereye kuba abiwacu hano mu Rwanda. Ndumva nahera kuri Tom Close najya kuri ba Riderman, ba Kate Kavuyo, ba Bushari, abitwa ba Mike Kayihura, abitwa ba Kivumbi. Aba n'abahanzi bakomeye kandi ni benshi. Twajya hanze tukarebamo Otile Brown from Kenya, Diamond Platinum from Tanzania, Rema Namakura from Uganda. Ndumva bunga bose bafari bo turi mu biganiro byiza byo ko concludinga vuba, kuko na Shiba twagiranye ibikorwa byiza twakoranye, ariko nibwo akibaruka, ntabwo dushaka kumuzana mu bitaramo nonaha, ariko nawe twagiranye ibikorwa byiza byafashije abantu. Ni igitaramo kinini by'ukuri, ndumva nabangushubije gutyo.
Reka dusubire kuri imwe mu ndirimbo zawe yo hambere, tuguhe n'akanya. Ndumva ngira ngo ushobora kuba ukiri mu modoka, turebe ukuntu niba ushobora kujya ahantu, kuko harimo akantu turimo kumva hangaha nako gashobora kuba karogoya ibyo urimo kuvuga abantu niba gukurikire neza eh reka Nadia tuzamurire hariya indirimbo ikurikiraho.
Nakurebaga umutima udahari sinitaye kutuno wakundaga niwawemye kumye ko wankundaga wari urukundo nagabiwe ndinanirwa sinifuza gukomeza njyenyine.
Ijwi rya Amerika iyo ni indirimbo ko nahindutse y'umuhanzi Benjamin Mugisha The Ben, nibyo zina rye ry'ubuhanzi. Turi kumwe ku murongo wa telefone mugarukaho mukanya, ariko hari abantu bamaze umwanya munini bategereje bashaka ngirango kugira icyo bavuga. Hari Aster Kana na Mbarubukeye Thomas ikaze mu kiganiro muri Sanga vuba vuba, muvugaho muherereye mugira n'icyo muvuga. Aster,
ndabahe mwiriwe nje nitwa Sterikana, ndi mu gisagara cha Goma ariko sanze ndi umurundi.
Na uzajya mu gitaramo?
Nabishaka kandi nyene Beni nuko avuye ku murongo.
Arahari turacyari kumwe.
Ndahari ndakumva cyane.
Ahari ndi mu Bujumbura, navuye mu ntara ya Bururi, nagiye iminsi ibiri ngenda n'amaguru kugira ndamubone. Mirongo ibiri zo kwinjira ngeze abera igiteramo baca baranyiba amafaranga yose nari mfise n'itike sinagize amahirwe yo kwinjira mu gitaramo ngo ndamubone. Uyu munsi koko byokoroha ko noshika ahazobera igiteramo, ariko mfise ubwoba ko icyo gitaramo kizoba gihenze. Kandi nageze hano intego yanjye ari uwo kuzomwibonera amaso mu yandi. Ndacara umwana muto, ariko hari indirimbo nakuze numva iri hiti ngo wirukire ugusiga ngo ugasiga ugusanga, bibaye ngombwa araza kuyituririmbiraho wenyine apana yo mufite muri studio. Ndamushimire cyane, natanze ikiguzi cyinshi kugira ndamubone kugeza n'ubu ntibirakunda kubera uburyo ubwo ndi kure. Ndashaka nk'umufana wiwe amukunda kuyadukorera Noheli cyangwa akadutegurira nyine igiteramo cy'abantu bato bato udafise uburyo bukwiye kandi turi kure. Icyumviro cyanje ni icyo. Hanyuma yararirimbanye n'umuririmbyi bita Pisira. Uwo muririmbyi Pisira ntitwigeze tumenya irengero rye. Mbega azogaragara muri icyo giteramo Pisira. Icya kabiri, Burundi hari abahanzi benshi kandi nibaza ko mubaza nihe mbogamizi yo bihari ko mutarari ko atandirimbo twoba tuzi uwo barikoranye n'umurundi byoba byavuye kuki? Bibaye ngombwa banyishure ku murongo kuko aho ndi radio sindiko ndayumva.
Arakumva, turakugumana rwose, turakurekura ruka maze kugira icyo akubwira.
Namutuza right away cyangwa nategereza?
Hita busubiza hanyuma Toma yihangane nawe turamuha ijambo mukanya.
Icyambere nuko nisegura gitaramo twakoze Burundi. First of all, Burundi bose ndabashimira, twakoze gitaramo cyiza i Burundi, batwereka urukundo rudasanzwe. Abarundi moranumba bafite umwenda kubera urukundo bagirira ibikorwa byanjye, kandi Imana izamfasha numve ko hari ikintu nanone twagiye gukora kimeze nka kiriya. Nisegura no kuba yarahageze ahakagirira ibyago, wenda ntageze mu ruhare, ariko bitewe n'uko duhuriye kuri Voice of America, ndashaka ngo uramfasha aguhe nimero ye. Noneho wowe numa nimero ye, ndazareba nagera i Kigali nzamukonekitinga na team izamwiza ku gitaramo for free ku buntu.
Aha. Murakoze Imana. Imana ibanteza gicomenda gishima. Mbenda gishima murakoze.
Bazakwicaza hano heza tuzaguha VIP. Juste kubera ko witanze ukaboneka muri interview. Ibintu by'Imana urabizi ko bibaho ntago twari tuzi ko turi buvugane, ariko I think n'Imana yabipanze. Icya kabiri rero mbona uko ntari bukurikiranye neza ikijyanye n'abahanzi b'i Burundi. Njyewe ndi umufana w'umuziki w'u Burundi kuva kera mu bwana bwanjye. Nakuze nkurikirana cyane Big Farious, narayimubwiye tunahura nakuze Nkunda Kidum n'abandi bahanzi benshi mu Burundi n'imyandikire yacu. Twize kwandika indirimbo cyane cyane tugendeye ku biti Abarundi bandikaga kuva kera. Igihe cy'Imana nikigera ngiye ibintu biheraho mbiha Imana. Buriya nta kintu kiba mu mboni zanjye kitagera kitabereye igihe. Igihe gikwiriye rero nikigera nzakora indirimbo n'Umurundi, kandi izabera indirimbo nziza izashimisha abantu benshi. Nkunda Farious uko nabivuze, nkunda Sati B, nkunda abahanzi batandukanye b'i Burundi, ku buryo isaha n'isaha ntabwo twabura kugira ikintu tugeraho twafatanya. Hanyuma kuri Priscilla, Priscilla nawe mu biganiro natwe na timu turi gukorana kugira ngo nawe azaze mu gitaramo cyacu dusanye indirimbo nziza yitwa Ntacyadutanya. Igihe gikwiriye nzabamenyesha ko nawe yageze on board cyangwa se yageze kuri list ya line up y'abantu dufite, ariko deja ibiganiro byaratangiye.
Ngira ngo Aster Kana uramwumvise, urakoze cyane. Kandi nimero yawe niba nta yindi uri butange, nimero yawe hano ku Ijwi rya Amerika turayifite, turaza kuyiguhera The Ben ubwo akwemereye kuzakwinjiza ku buntu. Ubyakiriye ute?
Ayagiye.
Ndumva yagiye. Reka twakire Toma nawe nyarutsa. Okay, Toma ntabwo turimo kumwumva. Reka dusubire kwa The Ben. Wari utubwiye mu kanya icyo wise one man show, uzakora igitaramo mbega ni wowe muntu utazahinduka kuri stage, ariko abandi bazajya baza bagusangaho mufatanya, ari abo mwakoranye bo mu Rwanda, ari abo mwakoranye bo hanze. Ndumva ni nk'ikintu gisa nk'urugendo rwawe nk'uko twabivuze hano ku Ijwi rya Amerika rwo gutangira umuziki, kuva utangiye kugeza ubu ngubu, muri make wavuga iki kuri urwo rugendo?
Yego, urakoze cyane kuri iki kibazo. Mu by'ukuri nibyo koko, igitaramo gifite concept ya one man show, ariko it's just bigger than ni kinini kurusha concept yacyo, ndetse ni kinini kurusha no kuba ari album launch. Uko kuri njye ni igitaramo nshaka ko nanone ki displaying urugendo rw'umuziki nyarwanda muri rusange, kuko mu byo duteganya gukora harimo ama tributes y'aba legends bacu bagiye batandukanye batubanjirije banatwereka inzira, kuko aho bashinguye ikirenge niho twakandagiye, kandi kwa hakandagiye bamaze kutubwira ko nta mahwa hari. Niyo mpamvu nifuza ko muri kino gitaramo tuzabaha ikintu nakwita nk'ikuzo. Ubwo ndavuga guhera kuri ni benshi ntabwo twaba nabavuga bose kuri uyu murongo, ariko abahanzi nka ba Masamba, abahanzi nka ba KGB, abahanzi nka ba Rafiki, abahanzi bakomeye bagiye batwereka uko ibintu bikorwa ntabwo twari tubizi, ba Miss Jojo, ba Miss Chanel, n'abagiye hari kandi bagikora neza, hari abatarabivuyemo, ariko mu by'ukuri numva ko tubagomba icyubahiro ndetse na tributes zihoraho, uko tugira amahirwe nkatwe twagiye dusanga mu by'ukuri ibintu barabishyize ku murongo. So dufite iyo gahunda yo kudisplayinga urugendo rw'umuziki nyarwanda kugeza ku muhanzi muto nonaha dufite witwa Shemi, uri kwitwara neza cyane muri industry yacu. So ni urugendo ubwarwo, ni igitaramo cyiza kiziyemo concept zitandukanye. Ndumva naba ngusubije gutyo.
uvuze ko bahanzi babanjirije baberetse inzira ariko nawe muri iki gihe hari abo murimo gukorana bakizamuka mu muziki kuki ushyira imbaraga mu gukorana n'abahanzi bakizamuka aho kugira ngo wibande ku bigugu uniko navuga
ikibazo cyiza na navuga ko biterwa nuko nanjye nahawe ikiganza urumva ahantu henshi tuba tugera iyo dusubije amaso nyuma dusanga hari abantu bagiye batuvana ahantu bakatugeza ahandi nimba Ben ariwe nonaha numva ko mbikesha Tom Close ndetse na Alexi Muyoboke numva ko nanjye ngize amahirwe nazahora nshingira extending my hand kundi muhanzi ukeneye support yo kuzamuka nkunda gufatikanya n'abahanzi bazamuka kuko numva ko first of all nizera ko mu Rwanda dufite impano zidasanzwe ndi mu bantu bakunda kugaruka mu kuba numva ko impano zo mu Rwanda na ntago nibaza ko hari igihugu cya tujya imbere turamutse tugize all the means we need challenges ziracyari za zindi zo kuvuga ati you know hari ibyo tutarabona hari ibyo tutarageraho in terms of means ariko if we had all the means I think we'll have the best you know musician the best artist you know mugiye urwego rukomeye cyane so ni muri urwego rumba numva ko ngize amahirwe nagira uwo mfasha bitanakuraho ko na byuka mu gitondo nkagira opportunity gukora n'umuhanzi ukomeye such as Diamond Platinum n'abandi ariko ntibikuraho by'ukuri ko habayeho opportunity nanone yafasha umwe muri bagenzi banjye bari kuza kandi bakeneye gushininga namwe nta questioning my hand kugira ngo numve ko ari iki nanjye natanze ku mukuru rugendo rwe
yego mu kanya turaza kugaruka kuri icyo nanone cyo gukorana n'abahanzi bo ku rwego mpuzamahanga cyangwa se mu karere kubera ko barahari batandukanye mwakoranye mubaze n'icyo bivugaho ariko mbe nihanganishije Joel Vizigiro ku murongo wa telefoni turaje tukwakire reka tubanze twumve imwe mu ndirimbo gace gato kimwe mu ndirimbo wakoranye n'umuhanzi uzamuka muri iki gihe ngira ngo yitwa Kevin Kade yakoranye n'umuhanzi The Ben turi kumwe hano ku ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone twakire Joel Vizigiro ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane
aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo
mereye mu gihugu cya Tanzania mu ntara ya Kigoma niho ntuye ego hama ishema rifite n'ikibazo ikibazo cyo kubaza The Ben ndakuramukije ibira byose alo
The Ben ngira ngo arakumva ari ku murongo
ego hama hari utubazo tubiri tw'amatsiko nagomba kumwibariza bivanye n'uko hari igihe tubona abahanzi bakizamuka aba bato bato bagira gucoka inyuma nk'imyaka ibiri umwaka umwe ukagira gucoka ibyo bagiye ukababura akarorero nka niyo bosco akabarero nka umuhungu witwa Afrique n'imbere ya Afrique ari umuhungu araho nayo nyine yarakizamuka kandi umuravyo abona ko afite impano none n'igiki bezeni mukora kugira ngo abana bazamutse bayiba bataramenyekana bagiye kugwego nkuko mugeze kugira ngo bagaruke muri muzika kuko ntitukibumba n'igiki kibazo n'icyo n'igiki mukora kugira ngo abana nabo baba abantu bakomeye kuko uravye impano barazifite ibibazo byanjye nibyo murakoze
yego isubize cyangwa
ikomeza rwose ujye usubirizaho kugira ngo ducunguze uburyo mwese
ni uko mbibona kandi mu by'ukuri niko njye mbibona ushobora kubona bibona kimwe n'abandi ariko impano zirahari koko urabivuze niyo Bosco ari mu mpano zitangaje twagize mu mateka y'umuziki nyarwanda Afrique umwana w'umuhanga cyane uririmba neza nawe ni impano ikomeye cyane nibaza ko ndetse n'abandi maybe uta mentioninze ariko nibaza ko ahanini ni ibintu bitandukanye bigenda biba challenginga cyane cyane ko nk'urugero nka nibyo ndabigaho muri statement yahoze mu Canada ashize ni tugize minzi dushobora kuba twifuza nta gihugu cyatuze imbere mu kugira impano zitangaje usanga mugihe baragize challenges zitandukanye wenda zifite aho zihuriye na management zabo ugasanga baracyashaka kuno kwiretrouva uburyo kiba bakongera bagakora ibindi bintu byiza kandi igihe kigeze mu by'ukuri yo nta zindi mbogamizi barongera bakagaruka nibaza ko nka Afrika aracyakora niyo Bosco yagiye muri Ghost I think niyo yibanze ubu ngubu nibaza ko kenshi iyo atari discipline itumye wenda nk'abo babiri uvuze rwose bafite discipline nziza abanzi beza kandi baracyakora ahubwo wenda nibo bakwiye no kureba ukuntu bagura ibikorwa in terms of kubyamamaza kurushaho kuba utabizi birantunguye kuko nka Afrika afite indirimbo nshyashya zitandukanye na niyo Bosco nta kwezi cyangwa amezi birashize asohoye indirimbo ya gospel so nibaza ko wenda imbaraga bazishyira mu kubimenyekanisha kurushaho naho ubundi abo batanzeho urugero rwose barakora kandi bari gukora neza ariko ntibikuraho ko nanone dufite ingero z'abandi nanone bahoze bahuye n'izindi challenges zitandukanye z'abariza management cyangwa se izindi z'ubuzima zisanzwe kuko kenshi tudiringa n'ibintu byinshi ariko siko twe twese siko tubivuga buriya tugira challenge abahanzi iyo bagi our personal tugiringa nayo kandi personal life affecting a professional life all the time ugasanga twige ntidufite n'ubusobanuro bwa twatanga imbere y'abantu se Ben ko atagisoba indirimbo kuko tutazi icyo Ben amaze iminsi adiringa nabyo on a personal level so ndumva ari uko nabivuga ariko we hope ko tuzajya dutsinda izo challenges gahoro gahoro
reka twakire Mike Manishimwe ikaza mu kiganiro muri sanga aho uherereye ni ikibazo cyangwa igitekerezo
sawa murakoze cyane ukuvuga ngo karagira tuvugana duhere mu gihugu gisaga cya Nairobi
amakuru cya Nairobi
sorry sinda bafashe neza
komeza ku kibazo cyangwa igitekerezo nyarutsa
igitekerezo nuko na teretegeye mu rurimi rw'iwacu umuhanzi wacu The Ben
nuko agusubije cyane
so ni umuririmbyi nkunda cyane nyine nuko ndi umuturanyi ari n'umuturanyi wacu kandi turamukunda cyane
urakoze
kubw'ibyo n'amakuru menshi ifite no uvuga
urakoze cyane urakoze cyane Mike Manishimwe ngaho inairobi muri Kenya reka twakire Safari Imani Vedast ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane
uherereye Safari ikibazo cyangwa igitekerezo wihuta
aherereye Nyamata mu Bugesera turabakunda cyane kubiganira mudutegurira kandi dushimiye umuhanzi mwadutumiriye uyu munsi umuziki we uratwubaka ukadufasha kuruhuka turamukunda cyane ubwo tukaba twifuza ko ya kongera gushira indirimbo nyinshi hanze kuko asigashira indirimbo zitari nyinshi asigasohora indirimbo hacu yagiye kinini
nibyo yaramaze kuvuga ariko avuga ati hari igihe rimwe na rimwe ubuzima bwite bw'umuntu bugira uruhare mu muziki asohora yaba ari kusohora vuba cyangwa se gutinda nibyo yaramaze gusobanura ngirango
ni twamenya niba yari post wedding ariko noneho mnamenya na gatanu rwose andushakire imiziki imyinshi aduhe turamukunda
arahari reka kwisubiriza
kwijeje rwose ngira ngo no mu mpera z'uyu mwaka wabonye ko twahaye abantu indirimbo nyinshi kandi nziza mu gihe cy'amezi atatu cyangwa ane tumaze gusohora indirimbo zigeze nko muri enye nimba ntibeshye wenda ntanashizemo amakolabo nakoze n'abandi so biragaragaza ko 2025 cyangwa 2025 izaba iri ishimishije cyane
oya rwose nibyo turagukunda
urakoze cyane Safari twakire ishimwe Nicola ikaza mu kiganiro muri sanga uherereye he ikibazo cyangwa igitekerezo wihuta ariko uri ahantu hari urusaku ntabwo turi bukumve noguma mu rusaku Ishimwe Nicola turakumva
Hello
Okay Nico ngirango Ishimwe Nicola yabaye agiye mu komeje kumva rero radijwe rya America kiganiro muri sanga turi kumwe n'umuhanzi The Ben mukanya waruvuze hari umuntu wavuze ngo indirimbo zawe ngo ziratwubaka ryo jambo yakoresheje muri iki gitaramo muzagaragaza mute uruhare rw'umuziki mu kubaka umuryango nyarwanda kuko aseye nk'ugikomozaho bituma nibuka yuko tutakiganiriyeho ariko mu byukuri umuziki ni ikintu gifite aho gihurira no kubaka umuntu haba mu butumwa haba mu marangamutima haba mu kwemera haba mu zindi nzira The Ben
ni byo koko umuziki ushobora kuba kimwe mu bintu rukumbi kimwe mu bintu bike bijya byibagirwa abantu bajya bibagirwa I'm sorry dore ho nagerageza gukoresha ikinyarwanda cyiza nta
no kugerageza
kugira ururimi rw'amahanga nshiramo rero
turafatanya ndakunganiraho mbishobora
yego umuziki rwose uri mu bintu bike abantu bajya basa nkaho birengagiza in terms of ibintu bibubaka bakabikunda ariko ntibamenye icyo bibafasha ugasanga umuntu akumva umuziki yawushizemo afilize gude ameze
neza
ariko mu by'ukuri nabashe kwibuka kurefrectinga se icyatumye mfiriza gudu icyari kiri uriya muziki maze kumva so rero mu by'ukuri biterwa icyambere nibwira ko ndi mu bantu bari representinga impande runaka ntabwo nshaka kuveba indi myandikire y'abantu ngerageza kurepresenta n'imyandikire mbasha kuko ni umwana w'imyaka itanu yakumva indirimbo akayumvana na mama we nta kibazo bafite badategwa mu kuyumva ibyo rero nkunda kubishimangira niyo mpamvu ndetse n'abandi bahanzi beza
umurongo wa telefoni sinzi ikintu wabaye ndumva umurongo urimo gucika sinzi uko byagenze ariko ubwo butumwa wari utanze nyuma ntabwo bushoboye kumvikana neza kubera ko birimo biracika kuri runo ruhande sinzi niba wakongera ugasubiramo iyo nteruro wari uvuze nyuma Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi indirimbo ni Habibi y'umuhanzi The Ben kwa ari dufite ku murongo wa telefone hanyuma network cyangwa serezo irabizana nkuko bajya bavuga ibiracitse none bambwiye ko agarutse The Ben soza igitekerezo wari muvuga nyuma yaho twakire abantu babiri bategereje hari Ishimwe Soraya Isaiah na Richard Livingstone bombi barategereje ngaho ijambo ni ryawe
yego and I'm sorry once again ni kundi mu modoka ndi kuva kuri set ndibona ndagerageza kwirukanya njya mu rugo kugira ngo ngiye ibiganiro byiza mu gihe wenda kitarasozwa ariko nari ndi kuvuga kuri point ya y'iburyo ki umuziki dukora ugira impact cyangwa se ikintu gikomeye ifasha ubuzima bwa muntu ari nayo go cyangwa se ariyo
ntego
drive kuri njyewe ntabwo nigeze mbaho nifuza gukora umuziki uzaza ukabaho gusa ugafasha abantu kubyina and then that's it nifuza kuzajya nkora umuziki uhora witeka ryose uhora wibihe byose ibyo twita timeless songs kenshi rero abantu bakunda kwirengagiza imbaraga y'imyandikire myiza imbaraga y'umuziki witondewe kenshi tukawugeranya n'umuziki tujya twita nyine w'ibidongo ariko nkanaveba abandi bahanzi ariko target audience zacu kenshi ziba zinatandukanye nshingiye ku byo nkora ngerageza gukora ikintu nifuza ko umwana w'imyaka 4-5 ndetse n'umubyeyi we bicaye muri salo bashobora kumva indirimbo nkoze bakayumva nta badategwa cyangwa se nta kibazo bafite mu kuyumva nibaza ko biri mu bintu ngerageza kwitaho ndetse n'abandi bahanzi bagenzi banjye babyitaho nibaza ko iyo movement yabayeho iri mu byatumye bifasha kuva ndetse na nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi intambara ikirangira mu Rwanda habayeho imbaraga zikomeye cyane z'abahanzi zisa nkaho zari zishingiye mu gushaka kugarura ibyishimo mu mitima y'Abanyarwanda bitari juste kubona iterambere n'iki n'ibindi byose twagezeho byiza ariko nanone no kubaho umuziki ubaturusha umutima utuma bahaguruka bakabyina ubibutsa ko ubuzima ari bwiza ubibutsa ko utuma bikunda once again twari Jenoside yakorewe Abatutsi isa nkaho yatumye Abanyarwanda bagira bahungabana biteye ubwoba ariko nibaza ko umuziki uri mu bintu bikomeye cyane byatumye mu by'ukuri Abanyarwanda bongera kwikunda ndetse bakagira na hope for tomorrow
ibyiringiro by'ejo hazaza
mu gitaramo cyacu nabwo tuzagira tu displaying ibintu byose bishoboka byatuma
cy'igitaramo batazibagirwa kandi kigaragaza izo ngingo zose navuze haruguru.
Twakire Ishimwe Soraya Isaiah kaze mu kiganiro muri sanga.
Barakoze kwishimye cyane kongera kumva mu Dugana The Ben.
Nyarutsa
ngo ndagira ngo aragaze imba mutima zanye ziri ku mutima wanjye kuba mwabisemo kugira ngo mvugane na The Ben. No muhanzi nkunda cyane iwacu je iwacu ni nganda mu Kirehe musaza na gace gaherere hafi ya Tanzania kuko yo magaze nganda iwacu bande ba Tanzania ariko ngerageza kumva Secular Music nkumva uburyo ki The Ben atanga message mu ndirimbo ze zitandukanye kuko je namukurikije guhera 2013 segundi muri segundi umwaka wa kane aho ngaho nagiye mbona ubwo bari bazamu cyane baririmba cyangwa se atanga message kugira n'uyu munsi mbona ko afite vision nziza cyane kandi ubona ko afite imesara atanga zifasha ku rubyiruko ndetse no ku bantu bakuze ukumva ko byibura hari ikintu kiza cyane cy'ikinyarwanda.
Yego Ishimwe urakoze cyane rero niba ntakwanzuranyije.
Yego
okay reka twakire na Richard Livingstone.
Hello.
Welcome. Is it now uherere ye gitekerezo cyangwa ikibazo wihute?
Nairobi. Hama njye ku Tanzania ndo mu Burundi. Ariko muri kiranye hariyo kitwe mwavuze ati ico gitaramo kizobagira mu byo ku zerekeye vya genocide yakorewe abatutsi
ntabwo ariko twavuze rwose wabisomye nabi.
Ariko susubiye inyuma umenga harimo ibyo mwavuze yuko
twavuze ngo uretse kumurika album yensha no kwizihiza igihe amaze muri muzika mu bindi igitaramo kigamije harimo kuzirikana urugendo rwa muzika nyarwanda mu myaka 30 ishize n'uruhare rwayo mu kubaka igihugu no gusana imitima ya benshi nyuma ya genocide. So ntabwo rero iryo ni ijambo ryajemo gusa ariko urumva yuko atari ryo shingiro ry'igitaramo.
Rero nyambari ko biri buriya design turamukunda gose.
Ni byiza. Twakire David ikaze mu kiganiro muri sanga.
Cyane nanjye mazina nsa David Nsengimana andikiye ari mu Rwanda. Nina mbere ndasuhuza The Ben amakuru amakuru.
Amakuru ni meza, umeze neza.
Meze neza ndaho. Ngira ngo The Ben nakumenye kuva muri 2012 nkomeza kuza kubasha kugukurikirana bize no gukurikirana cyane yaba mu ndirimbo zawe yaba no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye ko ujye uyikoresha mu by'ukuri n'urugendo kandi ni kumwe cyane n'urubyiruko wagiye uduha urugero rwiza aho twagiye hari amasomo amwe twagiye tukwigiraho kugira ngo benshi barabinze n'uyu munsi iyo bafashe urugero rwiza rw'umuhanzi batanga urugero kuri The Ben kugira ngo nawe urabizi rero bimwe mu bintu natangira gushimira ni uburyo ki wabaye role model for young generation yaba abanyarwanda abahanzi urabizi ko he was superstar mu Rwanda na East Africa and the whole world barakuzi hanyuma ariko nk'ibyo nkagira akabazo k'amatsiko nakwibariza Tiger B ese nk'iyibonye nk'umuziki wo mu 2012 na 2015 ukawugereranya n'umuziki w'2024 ese ubona iyo miziki ari imiziki imwe ese ubona ari nk'ikihe bitandukaniraho
Dushimangire ko hano ku ijwi rya Amerika tutamamaza ntabwo rero The Ben yarimo yamamaza ahubwo yari arimo arangira abantu aho bashobora kubona amatike y'iki gitaramo twaganiriyeho reka dukomeze twumva umuziki mu kanya gatoya kubera ko umurongo nanone uracitse ariko The Ben turamwakira mu kanya gato
I will put up.
rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Rezo ntabwo irimo kutubanira, ariko uko biri kose ndizera ko urimo mugira ibihe byiza aho muherereye. Murimo mugana ku mpera z'umwaka, twegera umunsi mukuru wa Noheli n'ubunani. Indirimbo Why cyangwa se Kubera Iki y'umuhanzi The Ben yafatanyije na Diamond wo muri Tanzania. Ndisegura cyane ku bantu benshi batwandikiye basaba kugira icyo babaza cyangwa se bavuga. Ntabwo turi bubashe kubakira mwese kuko isaha ni nto cyane, ariko reka tugaruke ku murongo twakira umuhanzi The Ben mbere yuko twakira abandi babiri noneho tugasoza ikiganiro. Twakire Karegeya Le Innocenti kaza mu kiganiro muri Sanga. Reka noneho dusubire ku muhanzi The Ben, turagenda tugana ku musozo. Tuvuze kuri iki gitaramo kuko dushigaje iminota nk'itanu, hari ikintu cy'ingenzi, ubutumwa bw'ingenzi wumva ushaka gutanga cyangwa se wumva abantu batacikwa nabwo mbere yuko murekura ngo ugende, kuko wanabivuze ko ufite byinshi ugiyemo ubwo butumwa bw'abarobowe?
Urakoze cyane mtaguma. Niba ubutumwa ndumva ni mburambura ndaba mbivuze, ariko reka mvuge nya mu gitaramo harimo a gift cyangwa se impano dushaka kugenera abazakitabira ndetse bose, and that will be revealed kumunsi nyirizina.
Bizatangazwa kumunsi
nyirizina,
izavugwa iyo ari yo kumunsi nyirizina.
Izanagaragara cyangwa izanagezwa kubitabiriye kumunsi nyirizina, ariko ni Imana idasanzwe kandi bazishimira.
Ugize uti bose? Ugize uti abazakitabira bose?
Muri make ni bose. Nuvuga ngo ibihumbi icumi bizaba biri muri arena bizataba bifite gift bazishimira ndetse bahawe na The Ben.
Ibyo bintu ko biteye amatsiko ra?
This is very basically exclusive muri ubwo buryo. Noneho igitaramo ubwacyo rero ni igitaramo kiri special nkuko nakubwiye, ntabwo nibaza ko concept turi gukoresha yigeze ikorwaho before, ndetse na lineup dufite itandukanye ni lineup dufite uburyo izakoreshwamo itandukanye n'uburyo busanzwe. Ni ukuvuga ngo ni ibintu tutigeze tubona mbere. Nibaza ko igitaramo bwacyo kiri special, ndetse n'abazakitabira bazataha bari very 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 excited ku byo babonye.
The Ben ndumva twakugumanye cyane, kandi wari watubwiye ko hari ibintu byinshi urimo gukora, ariko reka tugushimire rwose ko
ndisegura. By the way ndisegura kuko gahunda yanjye namwe nayo nayubashye, and then ahantu nagiye gukorera set batangira batinze, connection yacu igipfa ku nindi kwirukanganza mu rugo kugira ngo ngire connection nziza. So ndisegura kubakurikiye VOA, ariko nababwira ko mbakunda cyane, kandi I can't wait to see them kuri le premier janvier cyangwa cyambere kwa mbere.
Uko biri kose ndatekereza yuko iby'ingenzi twabivuze, kandi ibintu umuntu adafiteho uburyo bwo kuba yagira uko agenza ubundi iyo bije tubyakira gutya. Ariko hano ku ijwi rya Amerika nakubwira ko tutakuveba, nizere ko n'abafana bawe batakuveba cyangwa se n'abakunzi b'ijwi rya Amerika batatuveba, kubera ko ibyo ni ibintu twebwe tutagira icyo dukoraho. Nshimire rero namwe mwese inshuti za Radio Ijwi rya Amerika, natwe twisegura cyane ku bo tutashoboye guhamagara kubera umwanya utubanye mutoya reka tubasigire ino ndirimbo yo hambere ya orchestre Impala yo kubifuriza umwaka mushya muhire ushimira Nadia Taha no bo refutanije bamfatishije ku kira telefone zabo kuri micro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma mukanya sa moya nigice nibwo turi buze kuba turi kumwe mu makuru yo mu Kinyarwanda no mu Kirundi turasubira rero